نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فنرك لنو توبر لزاب تفسيرات في جاية سورة إخلاص قل هو الله أحد يقول لك لي تكتك تكوان بي بآية ينبتو مني الله سبحانه وتعالى ونوتي الله الصمد mawa mini warenta uzalino ti Allah ndiwo zidalila tikatitirenge chichocho savuta chomveka bwino Allah ndiwo zidalila kumano tikaluwa matafsiri ndi zitabu zina mawu amuta ntawuzidwa utena uti Allah ndiwo funikira kwa wina aliyense kamati wina aliyense utenta uzati kuzolengedwa zonse zolengedwa zonse zimafuna Allah subhanahu wa ta'ala pomwe iye safu na chilichonse pomwe Allah subhanahu wa ta'ala sikuti amachita kufuna wina wake funa china chake kuti chimene akufunacho chikwaniritsike no munthu kapena zolengedwa zake za Allah subhanahu wa ta'ala ndi zimene zimamufuna Allah subhanahu wa ta'ala ndime imeneyi Allah subhanahu wa ta'ala pezati akudzifotokoza yekha ndi mawu oti as-samad ndi mawu oti as-samad amatanthauza kutena kuti munthu yemwe akufunikira kuzolengedwa zonse pomwe iye sali wodalira aliyense mawu ena Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene ali wodzimira payekha samadalira wina aliyense yanu pomwe mukangana zolengedwa zina zonse ndi zimadalira iye kwatunthu kuti zikhalepo kuti zipezeke komanso kupitiliza ndi kupita patsogolo nthawi ina iliyonse munthu uyo kandi chinthu icho kuti chipite patsogolo chimafuna Allah subhanahu wa ta'ala pamene iye saso aliyense kapena chilichonse nthawi iliyonse kotero khalidwe limene ili la Allah subhanahu wa ta'ala as-samadi ndi khalidwe lomwe lili kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekha basi so kuzimilaku kuzidalilaku zimenezo zili manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala yekha Allah yekha ndi amene sadalila wina aliyense ndipo samafunanso wina aliyense cholengedwa china chiyonse koma mwina nkumafunsa kuti kodi chimene chinapangisa kuti mpana sura imene iyi ivumbulitsidwe chinali chani chifukwa chake nchoneno ti makafiri ankakhulupirira kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi milungu yambiri yomuthandiza poyendetsa zinthu zakuthambo kapena kuti zakumwamba kandi za dziko lapansi monga mmene timadziwira kuti ngati dziko lasankha munthu kuti akhale lida la wawo akhale mtsogoleri wawo akhale president wawo tisapeza kuti president uja akasankhidwa iyeyo amapasidwa mphamvu zoti asankhe maministers aya asankhe nduna zimene zizimuthandizira ndiye Allah subhanahu wa ta'ala sali wachonchea so makafiri maganizidwe awo ankaganiza sonena kuti monga mmene president amafunira amafunira nduna chimozimoziso Allah subhanahu wa ta'ala so naudhu billah Allah ateteze Allah sali wachonchea Allah samafunika kuti pakana iye achite kukhala ndi nduna no ndimeyi kunena kuti Allah tabaraka wa ta'ala saso awina aliyense kuti amuthandize pachina chichonse koma thandizo lake ndilofunika kwa wina aliyense nthawi ina aliyonse ndipo munthu amene amafuna kuthandizidwa ndi ena sali woyenera kutchedwa mulungu ndiye tikatenga apa awakhristu ndi anthu ena amene amatha kuatenga ena amati ya Uzairu ibn Allah Uzairi ndi mwana wa mtumiki ndi mwana wa Allah subhanahu wa ta'ala ena mukawafa Isa alayhi salam amanena kuti mulungu ena mwana wa mulungu so zosezi izi zikutani zikunena mifwa Isa alayhi salam mwinu wake ankadalila Allah subhanahu wa ta'ala si ankapempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala so kusenyeza kuti iye isankazidalila so nifonye kuti kamene kaka kozidalilaka munalibemo sana enele sangakhale kuti iye ndi Allah subhanahu wa ta'ala ayiyotsatira Allah subhanahu wa ta'ala kuti lam yalid wa lam yula tikudziwa kuti pa dziko lapansi pano kuti tipezeke munthu kuti apezeke yetu tumakhala kukumana kwa mamuna ndi mkazi so kuchoka mmenemo mu ubale wa anthu awili mmatuluka ana mmatuluka zipatso soenza kuti amabereka ndipo iye Allah subhanahu wa ta'ala akulongosera kuti iye sadabeleke aliyense kuti sanabeleke mwana ndiponso sanabadwe mwaliyense senza kuti Allah subhanahu wa ta'ala adalipo ndi kale lomwe ndipo sanachite kubadwa masabelekaso Allah subhanahu wa ta'ala ndi aya iyi kuyankha mafunso omwe anthu aku Makka mukarrama adamufunsa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mafunso okudza mbadwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kuti tatiuzani lineage mutiuzi tatiuza tatilongosolera kuti kodi Allah yu mtundu wake ndi utiwo Allah subhanahu wa ta'ala kodi adati kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama utitafuta tifotokozera za mbadu wa Allah subhanahu wa ta'ala. So point yao inaliponoti auziwe mbadu wa Allah subhanahu wa ta'ala sinanka yo ajamazi watu unalese kuti apeseke ama kandi ntambi zake uyu ndi mwana wa uje achechukulu sha uje upakana line ishichecheni ndikumapita kutsogolo pomwe iwo atabwela kwa tusha sasa makumuza cho akumufesa fesa lumeneli kuti awauze kuti kodi Allah amene yeye akupanga claim timisa la sala makwaita lantu ku mukulubilira mwa Mulungu mmodzi yekha ndi apa makristu amaso anthu achikunja akubwera mufu santu mwe sallallahu alaihi wasallam zambadu wantu mwe watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nginji fayage Allah subhanahu wa ta'ala akuyaya akuyanka ponena kuti iye ndi mmodzi yekha ndipo sana beleka aliyese kapena kubelekedwa sana jito kubadwa mwana aliyese ya mawe na Allah subhanahu wa ta'ala wamuyaya ndipo alibe shiyambi kapena mapeto mwamwaso kukhala po kwake kupezeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala sikudalila pa chifukwa chilichonse kapena mwina kapena singanga gulebo nchito yenake ayi mosiyana ndi munthu yemwe amabadwa kudzera mwa makolo pambuyo pa nika kuchitika pakati pawo so kazi mamuna akwatilana apangisanika mmene mundi mmene mmatha kutuluka no zipatswe zipembedzo zina monga osakhulupirira amene ali mamushirikini kuti anthu amenewa anthu amene samakhulupirira zoti mulungu alipo sizikhulupirira kuti kuli mulungu ndiye zipembedzo zina zipotera chisilamu zipembedzo zina masayantisti anthu amene amayang'anisa sayansi ndani anaja samakhulupirira kuti kunja kuno kuli Allah subhanahu wa ta'ala kuli mulungu iya zipembedzo zina monga akhristu amakhulupirira mwa mulungu koma amanenanso kuti mulungu ali ndi malire akhristu amanena kuti yesu Nabi Isa alayhi salam ndi mulungu komanso ndi mwana wa mulungu momwenso ayuda aku arabia ankakhulupirira kuti nabi Uzair alayhi salam ndi mwana wa mulungu choncho mipingo imeneyi imafananisa Allah subhanahu wa ta'ala ndi zolengedwa zake somwe ndizosatheka ndiponso ndizolakwika ndi chikhulupiriro cholakwika zomwe kukhalapo kwake kwabwera kudzera munjira ndi munjira ina yake ndipo mulunguyo ali ndi malile so izi zimene amakhulupirira anthu amipingo ina choncho ndime iye Allah subhanahu wa ta'ala kuwayankha iwopo nena kuti ayi Allah subhanahu wa ta'ala alibe mwana komanso sana belekedwe ndi makolo ake ndipo safanana ndi zolengedwa zomwe zikupezeka zomwe zili ndi malire fwa munthu ngati nkuyenda amayenda kuba amafika nthawi ina yakamatopa munthu amadya amfika nthawi ina yake yotopa nkudyako munthu amatopa amagwira ntchito amatopa amakagona pomwe Allah subhanahu wa ta'ala alibe zimenezo iyayi kupatula zomwe tachulazi mipingo ina monga ashikunja angakhulupirira kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi mulungu koma andi anzake omuthandiza poyendetsa zinthu zakumitambo Allah subhanahu wa ta'ala akuwayankha anthu amene waponena kuti iye saso wacholengedwa chilichonse pomwe zolengedwa zonse zimadalila Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tatieni tikonzeni chikhulupiriro chathu tikhulupirire mwa Allah subhanahu wa ta'ala ifwa monga mmene silingakhulupirire lina kuti pepala mwina tangolipesa likuyenda pansewapo ndi papeze kuti ife tanyamula tatolaka pepala aja pamene paja nkukhala kuti palembedwapo mawu ena ake mmene timatolamo sizo sijanzelu kuti munthu akaganiza lina kuti ayi mawu amene wawo pa pepala pangolembeka wokha yaye neva sizingatheke pali una akamene wata walimba so kuli bwanji dziko lapa silino mapili akulu mitengo nyanje zikulu ndi zina zomwe timazionazi zitheka bwanji kukhala kuti zinangobwera mwezo zokha zosatheka ayenera apakhalepo wina wake amene anazipangisa zinthu zimenezo kuti zipezeke ndiye ndi Allah subhanahu wa ta'ala inshallah aya ina tizipitiriza kutsogolo kuno inshallah.